ntambuze kankwanjule osanangule omubiri gugo baby kankulambuze galamide okuba kuba kibakoze mukwana masanso galide nzukayo baby nzukayo galamide okuba kuba kibakoze mukwana masanso galide nzukayo baby nzukayo. Today, say, oh,